Urwandiko rwandikiwe Abanyaroma, umutwe wa mbere. Nige Pawulo ubandikiye, jyewe umugaragu wa Kristo Yesu. Imana yampamagariye kuba intumwa yayo, intoranyiriza kwamamaza ubutumwa bwayo bwiza. Ubwo butumwa, Imana yabusezeranye kuva mbere mu byanditswe yatugeneye. Itumye abahanuzi bayo, buvuga ibyerekeye umwana wayo Yesu Kristo umwami wacu. Ukurikije amasekuruza y'abantu akomoka kuri Dawidi, naho ukurikije ibya Mwuka Muziranenge, Imana yerekanye ko ari umwana wayo ikoresheje ububasha bwayo igihe imuzuye mu bapfuye. Kubw'uwo Imana yangiriye ubuntu ngo mbe intumwa yayo, nemeza mu mahanga yose ibya Kristo kugira ngo bamwemere, bityo bamwumvire. Namwe muri murabo, kuko Imana yabahamagaye ngo mube aba Yesu Kristo. Nimwe mwese nandikiye abakundwa n'Imana b'i Roma, abo yahamagariye kuba intore zayo. Imana Data nibagirira ubuntu, ibahe n'amahoro, ifatanije na Nyagasani Yesu Kristo. Mbere na mbere ndashimira Imana yanjye kubwa Yesu Kristo kubera mwe mwese, kuko kwemera Kristo kwanyu kwamamaye ku isi yose. Imana nkorera n'umutima wanjye wose, namamaza ubutumwa bwayo bwerekeye umwana wayo, niyo ntanze w'umugabo ko mpora mbazirikana mu masengesho, nyisaba ubudasiba ngo none ibe yampa uburyo bwo kuza iwanyu bivuye ku bushake bwayo. Mbega ukuntu nifuza kubabona, kugira ngo ngire impano ya Mwuka w'Imana mbagezaho yo kubakomeza. Ndifuza kuba muri mwe ngo muterwe inkunga no kwemera Kristo kwanjye, nanjye nyiterwe n'ukwanyu. Bavandimwe, sinabahisha ko kenshi nafashe umugambi wo kuza iwanyu, ariko kugeza ubu nkagira impamvu zibimbuza. Nifuzaga ko umurimo wanjye wakwera imbuto iwanyu, bityo nkaba nungutse abemera Kristo muri mwe, kimwe no mu yandi mahanga nagezemo. Koko nahawe inshingano yo kugeza ubutumwa bwiza ku bantu bose, baba abasirimu cyangwa abanyamusozi, baba abanyabwenge cyangwa abaswa. Nicyo gituma nshaka namwe kubagezaho ubutumwa bwiza mwebwe abari i Roma. Erega kwamamaza ubutumwa bwiza ntibintera isoni, kuko ari bwo bubasha Imana ikoresha ngo ikize uwemera Kristo wese, uhereye ku Bayahudi ukageza no ku bandi. Ubwo butumwa nibwo buhishura uburyo Imana iha abantu kuyitunganira, babikesha kwemera Kristo, bigatuma bagenda barushaho kumwizera. Ni nako ibyanditswe bivuga ngo
utunganiye Imana bitewe no kuyizera azabaho.
Uhereye mu ijuru, Imana yahishuye uburakari iterwa n'ubugome bwose bw'abantu bayisuzugura bakagira nabi, bagapfukirana ukuri bitewe n'ubwo bugome bwabo. Erega ibyo umuntu ashobora kumenya ku byerekeye Imana bimaze kubagaragarira, kuko Imana ubwayo yabibagaragarije. Kuva isi yaremwa, ibitaboneka by'Imana, ni ukuvuga ububasha buhoraho bwayo n'ubumana bwayo, abantu babibona mu byo yaremye ku buryo busobanutse. Ntacyo rero bafite bakwireguza. Nubwo bazi Imana, ntibayihaye ikuzo kandi ntibayishimiye nk'uko biyikwiriye, ahubwo ibitekerezo byabo byabaye imburamumaro, kandi ukujijwa kw'imitima yabo kwatumye bahera mu mwijima. Barirase ngo ni abanyabwenge, nyamara babaye ibicucu. Ikuzo ry'Imana idapfa bariguranya amashusho y'abantu bapfa, n'ay'inyoni, n'ay'inyamaswa, n'ay'ibikurura inda. Niyo mpamvu Imana yabaretse ngo biyandarike babitewe no kurarikira, bityo bagafatanya gutesha imibiri yabo agaciro. Ukuri kw'Imana bakuguranya ibinyoma, maze baramya kandi bagakorera ibyaremwe babisimbuza Imana rurema, ariyo ikwiye gusingizwa iteka ryose. Amina. Nicyo gituma Imana yabaretse. bakagengwa n'irari ritesha agaciro, bigezaho abagore babo bakoresha imibiri yabo ku buryo bunyuranye n'ubwo yaremewe. Abagabo nabo biba bityo, bareka kubana n'abagore bashakanye uko Imana yabigennye, ahubwo bararikirana ubwabo, bigezaho bakora ibizira umugabo ku wundi, maze babona mu mibiri yabo ingaruka ikwiranye n'ubuyobe bwabo. Bibwiraga ko atari ngombwa kumenyana n'Imana, nicyo cyatumye nayo ibareka ngo bagire ibitekerezo bigoramye, bakore n'ibidakwiye, buzuye ubugome bw'uburyo bwose hamwe n'ubugizi bwa nabi n'irari ry'ibintu n'urugomo. Bigwizamo ishyari n'ubwicanyi, amakimbirane n'ubutiriganya n'amatiku, gukwiza amagambo no gusebanya. N'abanzi b'Imana n'abanyagasuzuguro n'abirasi barirarira bagahimba ibibi, ntibumvira ababyeyi, barangwaho ubujiji n'ubuhemu, n'indashoboka nta n'impuhwe bagira. Bazi iteka ry'Imana rivuga ko ibyaha nk'ibyo bikwiriye guhanishwa urupfu, nyamara ntibabikora gusa, ahubwo banashima ababikora.